Josephine monange kwagala ebitagambika entunula yo nenjogera bisanyusa bakuliriza obuntu bulamu munange bolina n'ogumira bona weeke kana akazigo akanyenkuli kafunda nnyo katunyigiriza Josephine mukyala wange tobala kujyandiwo zenna ebyange byonna ndabye ebibyo ajeguma mukwano gwange Josephine mukyala wange tobala kujyandiwo zenna ebyange byonna ndabye ebibyo ajeguma mukwano gwange saba nnyo Katonda waffe emirimu gyange gitambule tune sente ngule ploti tuzimbe enju tuwona akazigo buno obuzigo abakabi abagenguzi mwe basibuka n'ab'engambo bafungamya omwo be batabanguzi mwatwa b'amaka Josephine mukyala wange tobala kujyandiwo zenna ebyange byonna ndabye ebibyo ajeguma mukwano gwange Josephine mukyala wange tobala kujyandiwo zenna ebyange byonna ndabye ebibyo ajeguma mukwano gwange dalanga kibuze toyomba tokalamuka okumikiriza netubererawo netufuna kyetulyekera ebyomumaka obirabirira n'abaana n'obayonja n'abagenyi n'obaniriza tebwesibabo tebajulirira Josephine mukyala wange tobala kujyandiwo zenna ebyange byonna ndabye ebibyo ajeguma mukwano gwange Josephine mukyala wange tobala kujyandiwo zenna ebyange byonna ndabye ebibyo ajeguma mukwano gwange munnange ebyo ebyokuterera atera n'okuwayiriza n'okwogera by'otekakasa ebyo bibinyo biringisa abagenyi enguzi teweesembereza n'ab'engambo bagobere wala n'abalyolyomi basendese luti bonootula n'otebekera Josephine mukyala wange tobala kujyandiwo zenna ebyange byonna ndabye ebibyo ajeguma mukwano gwange Josephine mukyala wange tobala kujyandiwo zenna ebyange byonna ndabye ebibyo